studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jamwale moɗo eɗen goni beete aljumare sappo e jeegon lewru juillet hitande 2021 yamde jeena ƴaɓɓori ka sirimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niane Boulo kabaruji ɗo gagni kantere ɓoggi jande to ñalaaɗe jaatiɗe batu mawɗo ƴewtugol kabaruji leydi ndi kani waɗɗede ko hoorejo ministére en holliti wiide watte anndaka tafon fuu e tawede hoorejo hooreɓe ministére humaninde ƴewtugol kabaruji leydi ndi kolliti wiide ana gondi e dartude ko haala muɗum haalete le o batu leɗɗe milliyoji sappo e jetti kani tutede hikka ley hectare uji ujunaji nogay laamukoɓe laamu hakkundejo o dokki o kabaru le fuɗɗugol yambereji golleji muɗum keñan ɗo bamako ɗo haɗugol dewgal hakkunde siiji yogaji na dow jaliñi yogaji ana heddi fa anden hendu naɓayi heɗum tindinta o fina tawa en keɓan jaabu muɗum ley kabaruji ɗi yo ɗiwoni sembe ma jibbeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani heɗum haala muɗum fawato le batu ƴewtugol kabaruji leydi ndi ana wondi e ƴeweede e wi hooreɓe ministére humninde ƴewtogoji kabaruji leydi ndi ngal kawrital ana haani waɗede ɗo e lewru septembre waroro ndu hoorejo ministére en coggal kokala mayka holliti noga e go o lewru juin ƴaɓɓene ndu wiide o batu watte ka faa ɗo gonɗen joni ɗo annda ka ñalaaɗe jaati o haani waɗede baali politique yogaji kolliti wiide e hakkillo muɓɓen o batu ana waawi waɗede ɗo e mode laamu hakkundejo ka baali société civile kolliti wiide golle muɗum wona ko yaafata Mamadou Samasiku Abdoulaye Kassi
e wi pelle hal nan en taadi fi e ley landinal jooɗo haalaji ɗi matete sanna e ley huntagol hoore kala ko hawra e dow muɗum e wi ardiɓe ɗeɗo pelle ɗe wattumo heddani transition o heƴanta fi dawrugol lotiyalaji leydi ndi keɗana Drissa Traoré hoorejo fedde kusem
nenno ko kanɗen landade hoore meɗen joni de hoɗum woni nafa ko mbawɗen heɓde joni joni ko ɓatti nenno haala ƴewta de kibaru sériyaji ɗi en taaɗi haalde haala muɗum sanne joni joni nde ne hanno ko tawe nde fuɗɗi ɓooyi nde woni ko keɓeten landade paami hoɗum woni e ley sériyaji ɗi yala ɗen keɓa wayltidde ɗi
ka ɗum fo tawede baali politique uji yogaji hono URD holti wiide wattu heddanɗo yimɓe transition ɓe ne waw jaati nawtorede e ley yirwere ɗiɗo joro haalaji ɗi ka ɗum fo tawede ardiɓe holti wiide oɗo golle o yo jogtiteɗo wona fe golle ɓiliɗo e alhaali kabaru keɗenna Ibrahima Silla gonɗo le fedde URD
ɗum ɗo kañum e transition o walda lawol fe ƴewtogol waytigol sériya ngol ana wawi fuɗɗude joni joni nanno miiloɓe keeɓa milde e majjum anda hoɗum woni ko suuɗi e ko ɓangi hen pammina yimɓeɓe ɗum nanno manda yimɓe gonɓe transition ɓe timmi fo golle o jokka hen tan
fadde lamukoɓeɓe sarta fa laaɓa wattuji ɗeɗo kawrite ɗe to ministre humaninde ƴewtogol hultama wiide imadaraji na gondi huncinede hoore yalla oɗo batumoɗo no heeɓa lawol
sakiraɓe ɗi kabaruji fo oɗo mbawi heɓude ɗiɗo hella amen facebook kaña e compte twitter no wirete ni tottuɗo lekki uray mere ɗum won sisile immadara tutugol leɗɗe ko laamukoɓe laamu hakkundejo puɗɗigolle muɗum keñan fanda mo daraniɓe ha walu tewtata e nde yambere yo tuddude ko yaata leɗɗe milliyoji sappo e jetti le hectare uji ujunaji nogay yalla haɓugol sembe yoora ana ɓuyto le leydi meɗen di ley nde yambere hoorejo laamu hakkundejo o colonel Assimi Goyta darte yimɓe mali goto goto fu mono fu tinno tuta fayse laati lekki gooti tanka kuwan jara hawrino e o immadara ani ko heɓini ndew faccitanko Mamadou Samasiku Abdoulaye Kassi
golleji kawrital nogay e jeɗɗoɓal tutugol leɗɗe fuɗɗi ñande alkamsare nde leylalde hertande kuluba président transition o Assimi Goyta kawruɗo e golle o noddi malinkoɓe fof heɓude ladde tuture lekki famɗi fof gotiri le nokku muɗum
miɗo waɗa noddago mawgo fewtide e ɓiɓɓe mali e tinno leɗɗe seeɗa ko keddirɗen ko fati ɗum tetoro en nenno tinnoɗen ndu peruji seeɗa ɓe keddirɗen ɗi fati naata ley majji hono noon ɗum miɗo waɗa noddago fewtude e ɓiɓɓe mali omo futtino awa lekki ha koyne awɗo lekki gurdam muɗum laataki meere
gollirde zofure holti wiide ɓe tottan gaynaari ɓurɓe fof tuture leɗɗe keɗɗanna Ousmane Sidibe hoorejo zofure
hikka si en mbawi awude leɗɗe millioji ngaji nogay miɗo miɗo ko kalten haala waylitere wakkati o tawan en ndenoto e majjum nanno mbiɗa anniyi ɗo hikka min ƴeewa ɓurɓe fou awde leɗɗe kewɗe ɓe ɓe darte ɓe jiite ɓe joɓeedu yalla heddiɓe ɓeedu ana ɓeydoro courage fa hannde leɗɗe aawe e leydi ndi fa heewa
e wi ardiɓe kaɗo immadara tutugol leɗɗe leydi mali ndi mursi millioji kewɗi taruji ladde batte taccugol bongol leɗɗe eɓe darda jambare nde wattande hakkillo nafakaji e danalde ladde ley gurdam ɓiɓe adama e dabaji
ministre kuminido dewrintenal hakkunde bibbe leydi ndi yeeyi no hecci kanyanto segoto le o region mo basi jingondi wadde hakkunde jaleñi colonel major ismaël lawage joddeke e fedde region o humininde dewrintenal holiti be wiide fa handen be tinno yalla jaleñ joddit le o noko anan dewra halaji mabbe pawe kanon duudo fa baade de fedde yalla ana heba bawde no nutiro ko yaawi daranade ndartugol jam e dewral hakkunde jamaare o noko kirdena ko colonel major ismaël wage kanko ni ministre dewrintenal wi kadjada men gondo to segudo mamed sisse do faccitanko ali sisse
ce qui a motivé ma visite
annya nyupdo kan dawde wadde laamu segu o woni fami faabo minarda kejaabe laamu leji di gombele laamu segu mayda imma daraji de gondi wadde di yela jan e dejere ana wartale laamu nyono odo andi won dabereji piano di nyalade bettide won yimbele wobbe itunobe tati goddi lat not sababu hebude yogaji e annyaaji tewtuteedi wakati wadino jawbu ko tewtude no hen ko hebam gal nyaloma hande tiddalaji dimi minno hebanano ma jogolal fuddi jiwtaade dawol an wardele laamu segu darne mudu ana momni sanni sumi jibbe hedde ko min tawtitanko nun saabi sumi beeda imma daraji dimi gondi wadde di yala jan e deere ana warta le laamu nyono farabugu do gofre mide holibe min tajori wiide be ngadan ko mbaye fu yalla ko tewte ko ana hebe
avec mon accompagnement mes soutiens
himbe hewbe wombe do bamako do kanye ele gelle godde le leedi met en di kulliti metti mben ko safari yogaaji ngala e amo le yonterende gullide caisse nationale d'assurance maladie woni kanam holiti wid anagundi e wadde e bawde modon fu fa yewto yubbo inde safareji ko mo'ina illa hitande 2012 dun ko waawi sultinde jamarende fabidurede famaket en alisiste
mette ana wawino yede gite yimbele be mi kawri damal pharmacie ngaji di commune nayobal district bamako ana tiide juude beedo yimbe famude hodun saabi ledma bindide ordonnance o amu ngana darantodo dum
je viens de sortir d'une pharmacie
jom won ko jaltumi pharmacie to mi hebay lekki ko tawta min ko sabi dum wala amu wajibi jonka e juure etoure kalse jiba an mi soda ledde de so wana amu lekki ki dune jiddi sotte so gonga o dum ka ana metti ko wana ko yaafi ni nyaw e be kan yewtaade o do kabaru ko yalla leddi jidi fu ana winde e amu fewde o do tiddalla kanye o do wakati jeyobe ledde le pharmacie ngaji di woni chupabe juude non holitiri wiide Richard Boubacar lamido fedde mom no dirta ordre de pharmacien bamako do
dans tous les pays du monde
le la aduna gonde to fu amo kan ko nande mudum daranta ko ledde fu binde te le ordonnance mine hore idun tidina golle amen saatu nyaw bene famata fedde mom no dirta caisse nationale d'assurance maladie ana wondi fide dabereji yalla ledde de ana heba wotede amu sedina Umar Haidara hore jo suudu gollirdu antirtedo actuaria kanamtu
c'est vraiment une liste pour vous
voir ledde amu momata nyaloma hande o ana haani yewte yimbele bindobe ledde de ana haani jewde jeyobe ledde le pharmacie ngaji di du ana haani jewtaade faato fedde kanam yibbe tawgol jewtaade yi wajibi juude fedde kanam yalla ledde nyawngaji kisi ngaroji di amu daranta ko di ana watte ne kanko sayyidina Umar Haidara ka holiti wiide ko dun tawa fu hakkilaji ngaroji fa iwa ngal don jidal waran fa tabbe le wi suudu ministre kuma ni do dun le nyalaade ngarode yalla edu heba gollireede
Mali yo leydi ndi ne soji e al'adaji wodi temede temede duubi joni faysatawa fina tawaji kewdi ana gondi e majjude saabi nyawtere yogaji di kay mbaawa yanede leydin ana hen hadde dewgal hakkunde siji yogaji hono kaado e ceddo nadu pullo e baylo ko saabi de edun hada torraji di hewtoto natobe de dewle lalesha walet infa tewti jabudi landi an ko hebino do faccitango alisiise
Le lady malindi kurtumo hakune singa jogaji ko hadano le wifina tawa misali mudun habe kan e sebbe pullo kan e baylo hadugol mudun batte ko rentini dido singa didi ko boyi non holitiri wide jaje sango dunke andando kabaruji bilide fina tawa
hakunde cedbe kado woni hakunde mabbe ko kungul mongol sanne sanne nan dum kungul i andu hono non worri hakunde baylo e pullo du ka joni hunde fulun boni nan no hande mo neddo muyi fu o amata
démocratisation des mariages
sabi waitagol adna tan hebugol sembe dina ko hewe singaaji di ka fu yeddi kongongol haabe kan e sebbe kanyu en tan woni be baba bamondirde le nyaloma hande pinido le galle kaado odo debbo mu yida inde mudum haale ana holi kongongol fahan le wi mako gol wawa yeddede
ando ko non ko ni siawolo mate
min haabe be min jabba bamede min jabba duuba mudi singaaji di fu sona set nen hakkunde amen min e set min kurtindirta fe non amen to fa hande a waaba mudi e ci okay wakase min baaba mudi nen dum min tawi dum min jokki fa hande
bozo anjaga ge
bama ko do ka hakkilaji jamarnde ka ana serti do majjum
non c'est pas une vérité c'est pas
wona ngonga fi tawa ngal tan wakati hono ko tawa ko ana hani hulli dum yaago sona dum sariya fe ki dinato salaki nen no so do en kollali dum bonani mata wala fuku woni
ki chacun de nous porte
sariya wol leledi mali holti wiide kurtungu yo dental hakkune yimbe didon gorko e debbo wala futu hala si windi lehe ngale wi dunke en fina tawa nesuji ana jogi sembe do sariya dun ne fay goto wawa wayti de dum le nyaloma mum goni hande o
ajalami yenena ajafuru ama jami yenena
alkamisare kenyen sappo e joy lewru julie ndo kanankobe dogotare en collectivité himbe nayo wobbe woni be nyaw coronavirus o nangi be himbe goto yo neddo yamfuli la mo kajulu jenne kanye e mo bamako ko mina jagobo tagal dun letinde wiide himbe temedido e chapande e joyon e jeno woni santanabe goto woni yudo hono kabaru pesgongol ministere humanitaire cellande holliti wiide himbe ujinaaje temedere e debbe e jaddon e temedere jaddon e chapande jago e jeno wonno hebbe pikke de safari arandere de doni safari nyaw coronavirus o no dipigugol dido bongol yo himbe ujinaji debbe sappo e taton e temen nayo e nogay e jattan woni hebabe pikkede kerde ni joni kabaruji acti covid
li mali do imadara fasagol tilal gobol adadu ko badi ugnay temede nay vaccin kebado do faba ko vax timi nyande sappo le ruji yabirundu e wi ardi be cialal be gol tilal gobol fasagol hebi lawul ka no futawede e darra jamare de fesade soni pikirngaji kisingari le lewru ut warurundu kedana docteur ibrahim jara horejo de do gullurde ko jabi kalifa goita do fustango usman yal buli
yaade
ko adaduji di min keba e tafon e himbe pikkabe yewrude le region ngaji di sabe tidallaaji gondi le e nokkuje jabbuji kebaade yottaade nyalande sappo e go'o lewru julien ndu ko buri himbe ujnaaji temedere chapande nayo e jaddon woni pikkabe vaccin ngaji ngarde arande di ko buri ujnaaji debbe sappo e taton woni pikkabe e vaccin ngarde dida berde o wala ka fu vaccin mum min jogi do kolitaade wiyede wawa nawterede kasen mide andi golleji mudo no jaarata min gadi yewtungoji no do haani wadrede le wattu goto min kebinoti allaji seeda do kabaru vaccin ngaji di fu buri mo AstraZeneca o halaji kewdi wadina do mudun ale intit allaji min darti dabareji hono haani wadede fati o tawe juuda amen tawe wawa nawterede kasen min daari hono min gatta famin nawtoro o illa o wattu yottaaki ko min keba e nawtarade fu min itti do hiisa fati hunde fu bona e juuda amen min itti nelal amen yaade ko vaccin fa nelda min vaccin ngaji ko yaata ujinaji chapande jeena e jeddi debbe sappo e joyi awlitinde wiide pesugol wattaake wattu joni o sabi vaccin ngaji di wala ko wodi tafon wattu gon e joni o pesabe arande be ana mbawi pesere kide berde akunde jonte jitti yaade sappo e didi e pesaka feybe ana mbawi pesede le lewru ut warorundu ka kina jamaare ndedu jaba accude pikkede
tama odo andani dun
nannalle le réseaux gaji di holtivide neddo samtana do nyaw coronavirus ha jaka fi fesede yalla mo hisa nyaw o dunke en cellal fenni dido halaji di holiti ngala dallaji denno be ndarra yimbe le samtana be nyaw covid 19 fesoyade kanon docteur be nan ndarra be do domude hakil lewru tagal ko be samtana ko fadde mabbe wadde vaccin o dum timinta yotere meden acti covid aljubar hande yo en ji yontere waroro e duka baruji goddi ka potin digi ton fi tabadi sarjaji den turdi li holti on ardibe cellalbe
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakirabe kabar mo le region ngaji meden di en putran jaranto gawto pembi soda sotto gorto essentiel kany e sukabe mudun himbe jommen kabodo be anda ngoni kipege do mudun don wadi kenyan e wi himbe ton ko e buri millioji makko didi woni ko jom en jadi bi ko gorto du yabere hebe dun don wondi e sawrede sudu dogotora don ko be collectivité fa hande to gawto le on nyaloma gorto julaji gorto kany du faali bitigi mudun himbe jommen kabode kipidun le diande so sokoyra kanko goto on do wiama yabre hebi mo mo wondi e sawrede sakira mako kollitiwide wala ko hulene o mo daddi wattu joni o be kollitiwide goto e wadbe o bonanda nati e juude sukabe jokkolbe gombe on no kanyen gade imma dara mo no fo nange dokimo gendarmerie ngendendi ko buri ton ngaji uyinaji tati e temereje e ngureji hani feccede hakkunde himbe uyinaji temedere e chapan en jeego jodibe le region ngaji tumbutu e tawdeni gol hokugol kabar mudun commissariat ala securite alimentaire tumbutu kanyo hokki kabar mudun kanyen fanda mudun e wi horebe commissariat ala securite alimentaire o yo darnaade faabaade himbe be jogibe tidal laaji le o wattu sekretabe do kadi de kabaruji ka an donna di fodo ma hebre do 3w.studio.tamani.org na fa ketino don di o mbay nodde de mere mere numero via mo 37321 wassalam Sido Tamani